entshisekelwane yethu ukuphumelela okuyinto efakeka kithi sebancane. Kula kuthina ukuyinikela kwimithele ngamanga, qeda sihambe noNkulunkulu bamanga, kulula kakhulu lokho. Angikubingelele, phinde kwamukele futhi engosini efresh, ngingusibondo Pete Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Amanye amabandla okuthiwa ngamakhulu emhlabeni namhlanje, asebambekile kulolo gibe, asebe yilokho ngenxa yemithelela emibi eholela koNkulunkulu bamanga ekugcineni. Konke ngenxa yokufuna ukuvelela, okugcina kufaka umoya wokuphinga kunye nanoma yiphi indlela yokuphila nempilo nenhlakanipho nomoya wokuceba wakulesi sikhathi. Uhlalude kakhulu singeliqede. Nebala, kunabahola bakhona la ngaphandle, abahola abantu koNkulunkulu bamanga, phakathi nangaphandle futhi ebandleni. Kodwa, ake uthi kuma kancane, kungani uNkulunkulu evumela lokho na? Kungani ngabamesi? Yebo nebala, unesizathu, isizathu esihle, nasi. Deuteronomy 13, verse 1-4. Uma kuvuka phakathi kwakho umprofethi, noma umphupho wamaphupho, anginike isibonakaliso nesimangaliso, akhulume ngaso kuwe, bese senzeka athi, masilandele abanye onkulunkulu, kongabaziyo sibakhonze. Ayukulalela amazwi alo mprofethi, noma umphupho wamaphupho, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakulinga ukubazi. Uyamthanda yini uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho na? Niyakuhamba emva kaJehova uNkulunkulu wenu, nimesabe, niyigcine imiyalo yakhe, nilalele izwi lakhe, nimkhonze, ninamathele kuye. Kungani akuvumela ukuba kwenzeke? Hlawuso kuba asivivinye, asilinge ukuhlola mina nawe ukuthi ngakube sikulungele yini ukumthanda ngomphefumulo wethu wonke, ukumlandela, ukumhlonipha, simthobele, noma ngabe kungasibiza nanilini. Sikulungele lokho noma cha sihlobo sami? Ungabalaleli abanemithelo emibi, ungabakhonza uNkulunkulu bamanga, kodwa khonza uJehova uNkulunkulu wakho, ungalokothi umshiye, namathele kuye. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo ngayithola nge-audio ye-WhatsApp, inamba yethu ongasithinta kuyo ithi 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077.